mambo.
Yes. Share it, share it. Yeah, Baba Kyla, Kyla, Kyla. You know what it is, man.
Okay.
Ayo elimu ya mjini ndo imenitoa kwenye bench na game na lisa kata taveti ya vini west. Sina nyendo za pupa kuhaso nisha graduate. I'm the man tena super kwa kuchakachua cash. Good time kila siku era nyingi ziko bank. Balance kama mangazini vuki the rank. Kogopa na kushoboka so na kujitia dough. So fara kwa mamito kisimamia show. Omboy, gumiza nini ujaja kumek dough. Of course shedda de shedda zedi ya kumesho. Napo jaribu nikiferi ujue na plan B. Na plan B shachunga mila ni pipi mpaka DB. Maseke 1999 makolo wabaki wow tu. Manyoka kibisa miso mjinga kabisa. Na exposure ya maisha can push. Push ila kuvuta na sitisha kwani.
Wanataka kufanani ya kufanani nao. Habali zetu wanazwa tuzijui zao. Stories zetu wanatoa kwa dada zao. Na wao wanasoma kwenye mitandao.
Nimekua nishajua mungu sio ndumba. Bitch be humble, west kwa kimada. Ujuku katika bus change hata mada. Rider wa deal check your brother. We go harder, chilling with the bling bling star. Kama Gucci and Prada. Baka mkini ona mseme
Kamu baba.
Yeah, I give you some more dada. Old school kama vile pizza more brother. Change star, I wish you change your raw saba. Do the raw shada, dada squa gaga. Wizzy wear kaba. Mina haba haba na haba haba meja za kibaba.
Wanataka kufanani ya kufanani nao. Habali zetu wanazwa tuzijui zao. Stories zetu wanatoa kwa dada zao. Na wao wanasoma kwenye mitandao. Wanataka kufanani ya kufanani nao. Habali zetu wanazwa tuzijui zao. Stories zetu wanatoa kwa dada. Wanasoma kwenye mitandao. Wanafasi tufanane nao. Akataki tufanane nao.
Mbuga, mji una kazi.